Yo, I would like to introduce to you better be so Luba. Yo, the one and only town. Got to buy that. Don't get twisted, it's about music, baby.
Kwanzesha data kwako menito akili. Ongeza mikachumbari na mapili pili. Kwako mi na wai viwili wili. Nipige suti na tie tutoka wili.
Baby girl, you know the way you wind your waist like you know. Mita tu a body mix a miguno. Na unanikosho kisa kata uno, uno, uno. Yeah, the body tight, biggie wa sumo. Hey ya, vita jumo. Yani kubum kuba, na choma mchomo. Ukileta na weka umo.
Weka matama we seteleze. Aho wanakuja, stop. Ikamate kote we tembeze. Aho wanakuja. Wazungua. Wazungua. I said stop.
Yo, that was yes, I'm on Rafiki. Now I'd like to introduce to you. Hey, everybody say Jaiva, Jaiva. Say Jaiva. Hey, everybody say Jaiva, Jaiva. Say Jaiva. Hey.
Kwako weka ni weke, weke. Achana na vite, che, 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 che. Itulize mapepe, pepe. Ukiweza ni teke, keke. Umeoteka mtima. Pendo wako kuna mzana kupima. Takufata na bima. Nikuteke ni kupeleke dina. Umeoteka mtima. Pendo wako kuna mzana kupima. Takufata na bima. Nikuteke ni kupeleke dina. Kwako naka, 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 naka. Nimekaza kwanga, 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 kwanga.
I say stop. Weka matama we seteleze. Aho wanakuja, stop. Ikamate kote we tembeze. Aho wanakuja. Wazungua. I say stop.
Ayaza tigiza yan. Ayaza tigiza ye. Ayaza tigiza. Antigiza. Antigiza yan. Ayaza tigiza yan. Ayaza tigiza ye. I'm not the kid, I'm the kid.